karanga na makande. Nduru gali dona sembe. Usinune kwa maneno ya majirani wanoko. Hawaishi longo longo. Ni maneno kama viroboto. Wanakesha wakiomba unichape game kongoto. Jamani sielewi. Mapenzi matamu. Spending my life. Spending my life. Spending my life. Kwani mapenzi matamu.
Ukiwona
furaha tele moyoni.
Nikiwona
tabasamu usoni.
Ukiwona
furaha tele moyoni.
Nikiwona
tabasamu usoni.
Namba uniroge. Namba uniroge. Namba uniroge. Kwani mapenzi matamu.
Namba uniroge.